time you call me. But I don't pick up the phone, yeah. Dimwe na rimwe kamboloka, ubu mufunga mutwe njura nkoroka. Nzagenda nje nuzazama, ibyo urukundo byo numuruho. Nje sinshaka kuba inkoroni, reka kwikora. Uzarubona, urukundo nyakuri, uri umuntu muzima, nubwo ukosa. Nzaruguha, baby take it far away. Baby sureba kwanje zero fawazunze kandi ntasoni nkemera nasoni, you know what I mean. Uzarubona urukundo nyakuri, uri umuntu muzima nubwo ukosa. Nzaruguha, let me take it far away, mwikundire shawe mbukunyura.